asante sana Shabinyara Twins. Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini njutame. Nasema vipi kwani,
vipi kwani,
staili gani unataka hivi yani,
hivi yani,
tindo gani? Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini njutame. Junabo dance wanapenda na wega migogo, ongeza besi walete huko waruke makopo. Yani dance na vyo ipenda, kama nimerogwa na mada kesi nateketeza, mina wapoteza. Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Machizi boti show me a freestyle,
freestyle,
na mademu wakali weka mizuka.
Pasha 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 pasha,
Shakiti bobo mixa na Gangnam Star, Opa Gangnam Star.
You love your one, love your go down.
Wake up town, wake up town.
East na west,
fire, fire, fire.
Wote twende mbele,
fire, fire, fire.
Shuka kidogo,
fire, fire, fire.
Tikisa mabega,
fire, fire, fire.
Minavo dance, wanapenda na wega migogo, ongeza besi walete huko waruke makobo. Yani dance na vyo ipenda, kama nimerogwa na mada kesi na teketeza, mina wapoteza. Uliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Na uliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini njutame.
Once again, once again.
Nitikise mabega na chini njutame,
njutame,
njutame.
Killer.